taliyaha taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom oo guddihoosaad ka tirsan aqalka senatka maraykanka ayay maanta su'aalo ka weydiiyeen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga manda bay ee dalka kenya ayaa sheegay in ciidamada maraykanka aysan weerarkaasi ugu diyaar garoobin sidii loo baahnaa jeneraal stephen townsend ayaa sheegay in al-shabaab ay awood u yeesheen inay soo jibiyaan xeendaabka saldhigga manda bay islamarkaana ay gudaha u soo galaan
A lot of people don't know, but the base where our troops live is not where the airfield is.
Dad badan ma oga, balse saldhigga ay ciidamadeenu ku nool yihiin ma ahan saldhigga la weeraray. Hase yeeshee, waxay awood u yeesheen inay soo galaan saldhigga oo ay dilaan 3 qof oo Mareykan ah, isla markaana ay burburiyaan 6 dayuuradood. Siyaasad daraaddeed uma aan diyaarsanayn sidii loo baahnaa.
General Townsend ayaa sheegay in wili ay baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada Mareykanka aysan sameyn diyaargarowgii iyo feejignaantii looga baahnaa. Waxa uu intaas ku daray in kadib weerarka ay halkaasi geeyeen 120 askari oo hadda xaqiijinaya amniga, islamarkaana saldhigga u yeelaya difaaca ku habboon. General Townsend ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarkaasi uu Afrikom ku qasbay in ay dib u eegaan guud ahaan saldhigyadooda qaaradda Afrika, sababtoo ah buu yidhi waxay rumaysnaayeen in saldhigga Manda Bay uu ahaa saldhig amnigiisu sugan yahay.
So al-shabaab has shown their reach and their the danger that they pose.
Al-shabaab waxa ay tuseen halka ay gaaraan iyo halista ay soo rogi karaan. Waxaan u baahanahay inaan taas u qaadano si dhaba, sidaas daraaddeed waxaan hadda indhaha furan aan ku eegaynaa goob kasta oo qaaradda Afrik ku taala.
Taliye Townsend ayaa dhinaca kalena ka hadlay taageerada Africom ay siiso dowladda Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay ka kooban tahay 2 qayb.
So the 2 major tasks that we're doing is helping to train part a specific part of the Somali National Army.
Labada shaqo ee weyn ee aynu hayno ayaa ah inaan gacan ka geysano tababarka 2 qayb oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ciidamada lugta ee fudud ee gaarka ah. Waxaan sidoo kale fulinaa weeraro ka hortag argixisa. Waxaa loo ogol leeyahay inay gacan ka geystaan dadaalada caalamiga ah iyo dadaalada Soomaalida, balse waxaa sidoo kaleeto laga damacsan yahay inay ilaaliyaan Amerika.
General Townsend ayaa dhinaca kalena sheegay in ay maalin walba isha ku hayaan kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ay doonayaan in ay yareeyaan awoodda kooxdaasi. Waxa uu sheegay in ay beegsan doonaan hogaamiyaasha kooxdan si ay u wiiqaan awoodda ay weerarro kale ku fulin karaan.
What we do is we keep an eye on Al-Shabaab every day.
Waxaan sameyno ayaa inaan al-shabaab isha ku hayno maalin kasta. Waxa aan doonayno ayaa inaan yareyno awooddooda meel kasta oo aanu ku awoodno. Dadaalka ah in aan kala dhantaalno al-shabaab oo la wiiqo awoodda al-shabaab iyo hoggaankooda dhexe iyo hoggaankooda sare ayaa qayb ka ah waxa aan sameyno.